ensi yonna ekuza olunaku lw'akawuka ka mukenenya olwaleero obwakabaka bwa Buganda busabye abantu bonna abalina akawuka ka mukenenya okufuba okunywa eddagala nga y'engeri yokka gye banaasigala nga balamu bulungi wadde ng'ate balina akawuka kano kasinziira ku mukolo gw'okukuza olunaku luno oguyindidde Bulange Mmengo wano mu Kampala olwaleero katikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga ategeezezza nti bangi ku bantu abalina akawuka kano ate bafudde lwa nsonyi ze balina naddala mu kunywa eddagala eri akawuka kano ono era bw'ati asabye abavubuka okwewalira ddala ensonga z'okwegatta okutuusa ddala nga bafunye ababeezi kibayamba ate obutakwatibwa kawuka kano.
Tukubiriza abantu beekebeze, tukubiriza abantu baleme kutya kugenda kunywa ddagala. Wano nayogera ekintu kino aba Uganda Health Commission nali sikyakijjukira be baakinzijjukiza. Sirabangayo omuntu mu Uganda atafirwangako omuntu wa Mukenenya oba muganda we oba muzadde we oba mukwano gwe oba muliraanwa. Buli muntu yenna nammwe abali wano buli omu kumwe mufiiriddwako abantu. Kati ate ng'ogamba nti nnina ensonyi alina obulwadde nywa eddagala atabulina weekuume. Ekisinga byonna naddala mmwe abavubuka abali wano temunaba na kufuna bufumbo mu bibiri ko ddala temujja kufa. Mwawulirako nga mugenze okuziika omu ne bamugamba nti ekyamusebu teegatta. Mwamuwulira luddawa nti ono ekyamusebu teegatta ali luddawa n'olwekyo mubeererewo tetujja kufa.